Ebigambo bye bamubuulirira yabikwasa mu singonyo. Okakana yagwa mu gakkonya ensonga zaali za ntiisa.
Yeah, I know.